特別なマスにダルダに歩くやけていきましょう。ダリラウーズへ Let's get to the station。 あ
ライソングエニア、ウィッグングレスプレッシャーソプサウィッグングレスプレッシャーリベンゴーマイズン16リベリシャヤアマスングトレックリベンゴーマエティワカンバオババyabhalwa ngubongweni Sanda okunguye umsunguli wesiqembu ezi-Pressure Super Sounds. Le ngoma injongo yayo kuyukuthi uma lingabe likhula lingabantwana kusuke mhlawumbe kuhambe umuntu omdala kusala kusiba nzima kakhulu ekuphileni. Ngoba uma ungumntwana usakhula uthole ukuthi awusayi esikoleni. ngoba siyabona le ngoma ikhuluma nje ukuthi mase ngizijiyela inyoni laphana abantu base beqala ukuthi manje ngasabamba inyoni zakhe kutsho ukuthi uzozibambela inkukhu kona la emakhaya
kwathini ubaba wami yanami layisego yolimani yokuba lukhube yobe phambili yemfundo isona bokanjalo bafana nezempresa amadoda
I'm a doctor. Injalo into yakhona ezinandeleleyo njalo ekuhambeni kwakhona kona ngale azozasebenza khona njalo bazofika betho ukuthi ayilo muntu uhluphekile kubona ezisebenzela ngoba angeke uthi ukhule ekhaya kumnandi uyenze yonke into ubonakale sisiyadinga umsebenzi okulisa inkomo so basuke bebelo mqondweni lwa ukuthi awahluphekile bese bezenzela umathanda bengakuholisi uhole nzima yabona ungaqala nje ukuthi akuzi imali yakhona thole ukuthi izifuyo ziyecwasha kwenzakala into ezifana leziya bese bethi uzohola kanjani uyekele izifuyo zisifa yabona yinto eyenzakalayo
kuthe ngomnyaka ka-2005 bantu bakithi njengobantu wayezilalela khona ngabe esihamba semadoda kwafika incwadi evele ethini madoda bethi hayi mfana ubabakho baseyikho madoda asala sehlupheka amadoda esigabeni ngasafundi ngasayini khona sesikolweni imadoda sekudisi ngokuthiyana nenoni nezikoli semadoda yani ngiyayazi impilo yasemanizemba madoda abantu bathi esedize thiyana nenoni so athi ma ngasabambani inoni zakhe uyakuhlohlela inkukhu zakhe kolapha emakhaya emadoda
I'm going to go to the hospital.
basebenza amadoda eight 29 months ingafoli madoda. Nami ngiyakwazi madoda ukuthi izifuyo ziyabe zisifa njese ngimfonela lapha sekufa inkomo ngemtshele ukuthi hhayi enye inkomo ifile sendifuna le mali yami madoda wathi amanje ngiza kubhadala njani wena usekele izifuyo zisifa. Azazi ekhoda ukuthi mina ngiyena uNkulunkulu madoda okumele ukuthi inkomo bayisifa ngiyiphilise madoda njalo ngayisiye dokotela ukuthi ezaba kwazi ukuthi iguli ibulawa kuyini. Le madoda ikho ngikuthaza bonke abafana abancane madoda abasathi bona bawufunda sanosisebenzi sithi hayi madoda ayisho ukuthi lingathini kodwa sinazelele madoda ngoba abanye bakhona abathi bangotsotsi madoda ayike phasi. Sasele kubone bafana abancane kwelo kwendala kukhuluma ngakho madoda lethi hhayi ubhuti wayiqekisile madoda izibiza sikhona lapha ku-D M C madoda babiza madoda obose abafana be-Disciples of Jesus Christ madoda ngethi hhayi ayidali ingoba madoda ngezepresha.
Oh, 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 oh